kwa shida na raha. Najituma kwa shida na raha.
Alhamdulillah, jana shukuru, meniumba salama sina takiguru. Nchafu mi maisha yangu mepa nuru, napambana mpaka leo kwenye duru. Kutho tungefika patulipo, tukinyu mbegi kwa mama Solomi na Filipo. Tuliwai kufikiria kwamba maisha holela, nikisoma na manga mina Abdala Mponera. It ain't easy, piga tizi, unapokuja kwenye life huli school fees. Utashangaa unapigiwa huyo huyo mwizi. So please take it slow homie. So kila mtu anaweza shika mikrofoni, ni baraka zake ndo zinatuponya. Haijalishi madui funga konya, ni juhudi zako ndo zitakusongesha. Haijalishi kama watakufelisha, chakarika mwanangu wangu wangu tutafika. Simba mwenda pole ndo ajikwaya na uwakika. Always on time kimbizana madakika. Grew up and got wise, siezi tena kasirika. Kula kaya lafu mdogo mdogo napilika. Kwenye freestyle baro umba mina tiririka. Utabiri ngita.
Imani yangu chuma moronya, na mimi ni mazari wakupama. Kidume ajituma na kaza na kwa shida. Kwa shida na
no pain, no gain.
Najituma kwa shida na
ina mambo mengi kama ungangano, na uzoefu na jiji la mapambano. I don't care na stories zenu za magengeni. Mwanao niko alone na ruka kopo madebeni. Nishaje pombe kwa sky tena vijiweni. Jaro zangu squeeze studio kwa nipote zeni. Niko home alone kama Macaulay Culkin. Panga mika kati nitapiga dungeon. LeBron James, Dwayne Wade munching. Wezi kuendelea cause you keep sucking. Representative Ongori toka KJU. Coming through na wanangu toka face 2. Wakati mina grow mtaili kwa ni case 2. Haikupita hata week police square 2. Mambo yame change, now nimekua. Wizare mongezeka na nidhamu gundua. So, I see it in a different perspective. I do with my homies respectfully.
Kwa shida na raha. Najituma kwa shida na raha.